dowlad goboleedka Jubbaland ayaa mar kale maanta ku xilisay in roobka guga ee ka xurtay qaar ka mid ah deegaanada Jubbaland sida saadaasha sheegayso uu wato daadad iyo sidoo kale fatahaada, iyadoo xustay in ay daadadkani iyo sidoo kale fatahaadahani laga cabsi qabo in ay saameyn ku yeeshaan dadka degan jiinka webiyada iyo goobaha biyomareynka ah. Wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka Jubbaland ayaa sheegtay in ay wado dadaallo arrinkaasi looga gaashaamanayo. Agaasimaha guud ee wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka Jubbaland, Aadan Faarax Gaarane, oo shir jiraayo ku qabtay xarunta wasaaradda, ayaa waxa uu yidhi:
maanta oo taariikhdu tahay 9 bisha Abriil 2024, waxaan halkan kasoo jeedinaynaa shir jaraa'id oo nagu talagalnay baahda saxaafadda inay faafiyaan inay gaarsiiyaan ummadda ku nool deegaanada Jubbaland. Aan saan wada ogsoonnahay, sannadii tagtay ee 2023 waxaa Soomaaliya khaasatan deegaanada Jubbaland ka dhacay oo meelaha ugu daran ahayd ee fatahaad Elnino oo ay barakiciyeen dad kor u dhaafay 1 milyan, ayadoo dadkaas lala tacaalayay bilooyinkii lasoo dhaafay. Ayaa haddana waxaa la saadaalinayaa roobka guga ee hadda noo curtay inay sidoo kale iyagana wataan fatahaado iyo daadad webigana uu buux dhaafi karo una geysan karo midii ka dhacday maaragtay deertayna soo dhaafay. Sidaas daraaddeed, war-saxaafadeed ku saabsan halista roobabka guga ee Jubbaland, wasaaradda arrimaha gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka Jubbaland kadib iyadoo gudanaysa waajibaadkeeda dowladnimo waxay soo saaraysaa war-saxaafadeed ku aadan halista roobabka guga oo ka curtay deegaanada Jubbaland bishan Abriil. Roobabkan ayaa geysan kara fatahaad iyo daadad saameyn kara badi shacabka degan deegaanada dowladda Jubbaland. Haddaba, iyadoo wasaaradda xiganaysa wararka saadaasha hawada waxay soo jeedinaysaa digniinaha soo socda. Lambar 1, waxaa looga digayaa dhammaan maamulada degmooyinka ama la farayaa maamulada degmooyinka Jubbaland iyo bulshada qaybaheeda kala duwan, khaasatan deegaanadii ay aadka u saameysay fatahaadii deyrta Elnino ee dabayaaqadii sannadii tagtay ee 2023, inay u diyaar garoobaan sidii looga hortegi lahaa waxyaalo hor leh oo ay geysan karta roobabka guga oo la imaan doono daadad. Lambar 2, dhammaan bulshada degan deegaanada webiga Jimkiisa, dooxaha, togaga, meelaha biyo fariisinka waxay wasaaraddu faraysaa inay isaga sii qaxaan inta uu socdo xilli roobeedka, una qaxaan meelaha ugu dhow oo ay ku badbaadi karaan noloshooda iyo hantidoodaba. Digniintan dhammaan saddexda gobol ee Jubbaland ayay ku socotaa, khaasatan gobolka Gedo, Jubbada Hoose iyo Jubbada Dhexe. Lambar 3, maamulada degmooyinka waa in ay diyaariyaan meelihii loogu talagalay in la dejiyo dadka laga yaabo in ay soo barakacaan. 4, waa in la sameeyaa kahortag lagu xirayo ama lagaga hortagayo fatahaada webiyada.
Degniinta kasoo baxday wasaaradda gargaarka ayaa ku soo aadaysa xilli qaybo ka mid ah deegaanada Jubbaland uu ka xurtay roobka guga oo laga cabsi qabo in uu geysto fatahaado.